dajimsafi.com.
Nipe namba nikupigie, nikwambie minakupenda vipi. Nipe namba za mama, najue minakudaga vipi my love. Uwangu moyo umeupa nafasi baby, hakuna mwingine. Unanipata basamu usoni, wala uzuni tena hakuna. Umenipa ujasiri, minite utunza ndani ya moyo wangu. Nasitofanya iwe siri, minitatangaza mpaka kwa wanangu. Minatumia TikTok baby, minatumia WhatsApp. Usiogope kunicheki baby, nimweza kuniko chapu. Minatumia TikTok baby, minatumia WhatsApp. Usiogope kunicheki baby, mimweza kuniko chapu. Kujibu baby, akili ni mwangu, ujekai, milekai. Wandu singisi wangu, sikatai, najidai. Oh baby, nitakupeleka mlima ni city, ukapiga mapicha uwavimbia insta. Nitakupeleka na kwa wangu mama, nikakutambulisha wendo wangu maisha. Nitakupeleka mlima ni city, ukapiga mapicha uwavimbia insta. Nitakupeleka na kwa wangu mama, nikakutambulisha wendo wangu maisha. Minatumia TikTok baby, minatumia WhatsApp. Usiogope kunicheki baby, mimweza kuniko chapu. Minatumia TikTok baby, minatumia WhatsApp. Usiogope kunicheki baby, mimweza kuniko chapu. Minatumia TikTok baby, minatumia WhatsApp. Usiogope kunicheki baby, mimweza kuniko chapu. Kujibu baby, yeah.